Mormile tibbakana naanno Oromiyaa keessatti mudatanii walqabatee tarkaanfii humnoonni nageenyaa mootummaa fudhatan kasirriin taanee fi humna ol ta'uusaa koomishinii mirga namoomaa Itoophiyaa beeksisee jira. Bulchiisi mootummaa naannoo Oromiyaa gama isaatiin wantoonni dirqisiisoon humna ol ta'anii tarkaanfiin itti fudhatame jiraatanis hanqinni jiru qoratamee adda baafamaa jira. Muktar Jamaaltu Adaamaarra gabaase.
Koomishiniin mirga namoomaa Itoophiyaa ibsa isaa har'a baaseen akka akeeketti rakkoo tibba kanollee Oromiyaa bakka garaagaraatitti mudateen mootummaan humna ol tarkaanfii fudhachuudhaan namoota hiriira ba'an irratti miidhaa geggeesseetiniin jira jechuudhaan akeeke. Humnoonni nageenyaa mootummaa namoota dhimma hidhaa hooggantoota paartii mormituu irratti mormaniitiniin hiriira ba'an irratti tarkaanfiin fudhate ajjeechaa fi miidhaallee geggeessuu dubbata koomishiniin mirga namoomaa Itoophiyaa. Magaalota rakkoon kun keessatti dhaqqabeetiniin jira jedhee koomishinichi eere keessa Hasaasa, Asaboota, Awwadaay, Baalee Roobee, Ciro, Dangaggoo, Dirree Xayyaaraa, Dodola, Galamso, Gindhiir, Haromaayaa, Hirnaa fi Shaashamanneen kaafamaniitiniin jiru. Qaamoleen mootummaa yeroo lammiileen gaafii fi muufii qabanitti hiriira nagahaatiin gaafachuudhaaf gadi ba'an hayya muufii qaban kan jedhe koomishiniin mirga namoomaa Itoophiyaa. Tarkaanfiileen ajjeechaa naannoo Oromiyaa keessatti deemaatiniin jiru akkaan nu yaaddeesseetiniin jira jechuudhaan illee dubbate. Dhimma kanarratti akka yaada nuu kennaniif gama bulchiinsa mootummaa naannoo Oromiyaati. Itti gaafatamaa biiroo bulchiinsaa fi nageenyaa naannichaa obbo Jibriil Mahammad dubbisneetiniin jirra.
Koomishiniin mirga namummaa Itoophiyaa kan baase yoo ilaalamu immoo wanna sadi wongoranatti fakkaata. Tokkoffaa nama hiriira nageenyaa bahee jedheetiniin ka'ee. Hiriirri nageenyaa jechuun maal jechuudha waan jedhamu komishinichi hin wallaala jedhee yaadu. Qaamni hayyama kennus beekii hayyama kan kennu qaamni hiriira bahus hiriira sanii keessatti waan dhufuu danda'u isaa itti gaafatamummaa fudhatee kan raawwatu jechuudha. Kana hin guunne kanaan ala kan jiru alseerummaadha. Kan lammaffaa hiriirri kan baheef hooggantoota paartilee isaanii jalaa hidhame akka bahaniif kan jedhu kaahee. Namoonni to'ataman waan hiriira waan miseensa paartii ta'anii fi miti. Yeroo dabre keessatti Haacaaluu eega du'ee booda achi keessatti mootummaa fonqolchuudhaaf biyya diiguudhaaf okkora san akka carraatitti fayyadamanii gara biraatti dhiyeessuudhaaf sochii taasifame keessatti kanaan shakkamaniitiin hin qabamanii. Sadaffaan madda ragaa isaati. Maddi ragaa isaa jedhee kan inni kaase miidiyaa adda addaatii fi onnaa miidiyaa hawaasaa jedha. Miidiyaan hawaasaa biyya keenya keessa jiru hammam ragaa dhugaa ta'eetiin hin dhihaata gaafii jedhu. Sababni isaa namuu ilaalcha isaatii fi fedhii keessa isaa jiru waan buna irratti duraan itti wal hamatu gadi baaseetiin ittiin biyya diigaa jira malee wanti
achirratti maddi kiyya miidiyaa hawaasaas hin jenne miidiyaa hawaasaa irratti ragaaleen dhihaatan kan wal dhahaniidha waan ta'eef hanga nama du'ee adda baasneetiniin ofii kennaa ibsinaa isa kanaaf illee hawaasa naannoo maatii hospitaalaa fi bulchiinsarraa qorachuudhaa deemnaa jedhe miidiyaa hawaasaa kan inni kaasee ragaalee wal dhahaatu ka'aa yaada jedhurraayyi malee. Maddoon isaanii naannoo san jiran akka isaanii eeran dubbatan.
Sirriidhuma maa inni ragaa wallahaa baasa jechuun madda ragaa isaa ta'uu argisiisa. Ka inni akkamitti fudhatama kun seera wannaa xiinxala yookaan riisarchii keessatti ragaa jalaa wallahe malee maddi ragaa kiyyaa sooshaal miidiyaadhaa kan jiru san argisiisa.
Namni baay'een kan lubbuun isaa darbe gaafa dhaddachaa obbo Jawaar Muhammad jechaadha. Guyyaa sanitti immoo namoonni baay'een kan kaasan. Mormii karaatti ba'amuudha malee daandiin cufame hin jiruudhaan mul'ata. Akkasumatti ammoo hokkorri addaa akka hin turre mul'ata bakka baay'eetti. Nama mormiidhaaf waan tokko gaafachuu ba'e sadarkaa lubbuu baasuutti tarkaanfii fudhachuun dirqama qaamolee nageenyaati.
Dhiifamana amma kanarratti fakkeenya waa fudhannuuti guyyaa sana hokkorri hin turre kan jedhamu hokkorri. Yeroo miidiyaa OBN irratti yaadni adda addaa kennameen booda dubbiin kan jala qabee fakkeenyaaf fudhannu dodola gabayaa keessa seenameet warri fedhii addaa qabu Jawaar du'e jedhanii iyyanii gama gara wannaa koornarii afran irra dhaabbatanii isa booda gabayaan guutuun jeeqamte saamichatti galuudhaaf deemame isa qofatti hin dhaabanne. Gadi gara galanii karaa cufuu fi qorri adda addaa jalqabee. bifu malfakatu ni guyu masan awdai yo fudanne asa nagenya namala madirani to picha mancada waranani isaira fudatu da fiala me to picha mo gurmani dufani isa tasgabbaha jadeti ni indema jiru da hani tini me isaira fudatani ogorrin turre kajedu san alala dabbatani ola lani fi kesselani ola langara garumas jira
shashamanne fi asasa wa fakkena
wor shashamanne wor do dolati dubbi ka shashamanne tilu fi wor shashamanne ti dubbi ka kessattu galgalar ratta kajiru shashamanne sene isa qofo sontane humni birada balame sene fi shashamanne kanaf wanti akka amma jedamu fi akka lafarajiru mo garaga kuma qaba wanta yi ja kana sirri kulkulesani addabasani wacce bare da gare
garu tarkan fi ajje chatin alafu dachun falli ibrahim jiru ture barbaci summan sa sakanan walqabate maljitu
buratti malin jere tarkan fi fudatami hundum tuyu bakkaunda ti madala wada yonni jeramu koratani addabaso barbaci sa sabam ni sama inni amma fakke na fani anayota e ana kam mesha kabate de ma jiru da he namni mesha na harka buse yo an kawu da dabe sinamna na wole inde mu tarkan furachun dirka mesha namni nama harka boba tarmusiti buletini lejibo ummat harasti darbatu makinan suni fi umman sun gubacura na mace san da wundir kamata sabon mesa benzela tarmusiti na kani fi ibid tikafsi sani makina ta darba masu ibid su yo makina kafse makina ke su wai na magamtu kuma kana wannan madalawa anta ne adem su gucho ta biye ne kai sa tin bara samme adem sa humna makarar summa addadda tis kan mullata jiro anta yi soko to political motivation ka fudu barra ka ulle mullata kanaf kunikuni madalawa jette fudat to koto ko momin albat wana danin ba fatin jira ki danda wan tayib gadi woni koratani ye ko ratte bod akata tarkanti fudatane fi rakole to revolver lalte yada gutu ken nusura fila sama yede wana manuf
akata adem sanagenya nanno oromia fi darbe gutu bi yette titijiru dugada hin hubanna halya desa tu jira kan jede commissionin mirgana moma ethiopia tawle garu lubbu gama tokko e gudaf kan gama birada barsun sirri hin taujade dimicharati VOA daf debi kan kennan commissioner commissioni mirgana moma ethiopia dr daniel bakkale akas jedani jiru
masari ayilelacho yaltafakkadan bihon salamai selfi yaderagu yallu sawochin selfun lemabetan weyin lemakotagar miwasader mijagen bemannachum gize bihon ke hiwatin yaqafa masari akemetekam መቆጣበን ይጠይቃል
ነሞን ሜሻ ወራና ሂድሂዳቲን ሃየመሙ ለባቱ ነሞተ ህሪረ ነጋያ ታሲሰን ቢትኔ ሱዳፍ ጀቻ ተርካምፊን ሜሻ ወራና ቲን ፉደተሙ ፊ ከልቡ ነማገላፈቱ ተውሂን ቀቡ ኢትዮጵያ ከሰቲ ካን አመኑ ያደሳትኒ እንጅሩ ህሪረ ነጋያ ሂን ሃየመም ንጀደኒቲኒ ረሳሰነ መት ዱካሰኒ ሃለ መዳለዋ ሂን ታኔን ልቡ ነማደበርሱን ሴረቀበይ ሰሚቲ ረኮ ሱዳን ገኛ ቢየ ከሰጅሩ ኒሁበነ ያደሳደ ረኮ የሮ ሞቱማን ተርካምፒ ሂንፉዳቲን ዳለቴስኒ አደና ሃተ ኡገሩ ዮሙ ከንደገተሙ ሂንቀብኒ ለሚሌ በላ ኢራ በራሩ ዳፍ ጀኔ ልቡ ገረብራ በዱፍ ሰበበተኡ ሂንቀብኑ ሃንገደንደ አመቲ ነሞተ ሜሻ ወራና ሂንሂዳቲን ሂሪረ ነጋያ ሂንሃየመምኒ ጌጌ ሰንጀቹን ኢሳም ቢትኔሱ ተርካምፒ ፉዳተሙ ረሳ ተፈየደሙ ተኡ ሂንቀቡ ኩኒ ባዬ ረኪሳፊ ልቡ ነመበው ሂንቀብኒሌ ከንገላፈታ ጅሩዳ ቸደን ኮሚሽነር ዳንኤል በቀለ ዲሞታ ካአትን እንጅራን ከነ ሞቱማን አከቆረቱ ኮሚሽኒን ምርገነሞማ ኢትዮጵያ ጋፈቴት እንጅረ ኮሚሽኒች ገመሳቲንሌ ገዲቦኤ ወለቡማዳን ጉቱ ሳቆረቴ አከ ኢፎም ሱካንካስ ዮተው ተርካምፊሌን ሁምናኦሊ አካታ ከናን ፉደተን ቢየቲ ሃለ ያደሳ ከሰገልቹ አከደንዳንሌ ኮሚሽነርቺ ዳንኤል በቀለ ቪኦኤ ቲ ማኔጀሩ ገባሰ ሰገለ አሜሪካ ቲፍ ሙክታር ጀማል ፊንፊኔራ